ooga chaka ooga 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 chaka ooga 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 chaka ooga 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 chaka ooga 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 chaka.
Stop this, baby.
Chaka ooga ooga
deep inside me.
Ooga chaka ooga 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 chaka ooga 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 chaka ooga ooga
ooga. When you hold me in your arms so tight, let me know now everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me.
Chaka, ooga, 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 ooga,